Paul Mecca.
Well, one more time, well. Majengo Sokoni music.
Paul Mecca.
Tell me, semana mpenda mbona ghafla uka change, change, baby. Acha ku pretend. Ugomvi kidogo tuningumi na my queens. Kwenye media, front page, baby. Haya so mapenzi ya tuko serious. Haya so mapenzi ya tuko serious. Haya so mapenzi ya tuko serious. Haya so mapenzi, so mapenzi. We, hesabu ngumu kama algebra, algebra. Accidenti kwenye zebra, zebra. Ndo kwanza tunaanza life hatuja jenga, jenga. Shetani kapiga kipenga. Yeah. Men lie, women lie, numbers don't.
Numbers don't.
It's time to get some money, nigga, cup of donut. Baby, ula guy, killer corner.
Killer corner.
Ili kama barua ya paki kwa Madonna. Nakupa tapa life in psycho. Nitaka nkupe title. Tulipo toka mbali nzi club utaruka kwa ito. Enzi za oi oi Saigon. Maneno sumu python. Tushashi fully shade na kina Elizabeth Michael. Baby tell me how you feel. Nikichiti how you feel. Ukichiti how you feel. Kwa mapenzi uneza kill. Baby tell me how you feel. Nikichiti how you feel. Ukichiti how you feel. Kwa mapenzi uneza kill. Kisema unampenda mbona ghafla uka change, change. Baby, acha ku pretend. Ugomvi kidogo tuningumi na my queens. Kwenye media, front page. Baby, haya so mapenzi ya tuko serious. Haya so mapenzi ya tuko serious. Haya so mapenzi ya tuko serious. Haya so mapenzi, so mapenzi. We mapenzi na pesa hiyo la Casa de Papel. Visa vimezidi kujitakasa nisha fail. Kiu kizidi na washa gengi hata sheli. Kuwa mpole rasta, utadata, kiusaka ukweli. O shetani pande zote, kila moja ndani mwizi. Peka kili yote, uneza pata mchizi. Kupunguza hizo kompe, take your time when getting busy. Toka 2014, sikuwai kupenda hivi. Mamo tangwe, kiacha nandu ananza bata,
bata.
Kiroki na dunda ukimona Snapchat,
Snapchat.
Itaka kungana kuna jini mkata, kamba. Mime chill, banky master. Baby tell me how you feel. Nikichiti how you feel. Ukichiti how you feel. Kwa mapenzi uneza kill. Baby tell me how you feel. Nikichiti how you feel. Ukichiti how you feel. Kwa mapenzi uneza kill. Kisema unampenda mbona ghafla uka change, change, baby. Acha ku pretend. Ugomvi kidogo tuningumi na my queens. Kwenye media, front page. Baby haya so mapenzi ya tuko serious. I saw my friends that took us serious. I saw my friends that took us serious. I saw my friends, saw my friends.
The central zone is Tizume. Yeah, Majengo Sokoni music. Paul Mecca Sound God. Yeah.